abatusabira salambize batusabireo tebatwagala olw'ebirungi bye tukola nno abatusabira salambize batusabireo tebatwagala olw'ebirungi bye tukola nno obulamu bulinga mayengo ku nnyanja ata wava erisooka waba wateriddawo ekyo kifo ky'olimu wali wali kiddamu era ne yakola misana na kino okulaba tya kujjawo siganye naye wiponi gye bakozesa embi bibeera bigambo omame kwezenge abalyolyomi omama bandegeya beŋŋamba balasa n'okukira ku ŋŋaŋŋa naye nzereka nkola ebyange boogere kolerera bulamu bwange abazimba emitima bazimbe amanyi bannugu yaabwe abamu ku batusabira salambize batusabireyo tebatwagala olw'ebirungi bye tukola abatusabira salambize batusabireyo tebatwagala olw'ebirungi bye tukola baagala tusule nga bo bakkuse baagala tukaabe nga bo basanyufu beeyagaliza bokka baagala kulya bokka ekisinga okunuma maama kineebyabwe tubimanyi naye bajulisa ebibife bye tukoze ng'ebirungi bye tukola bo tebabinyumya guno omulimu gwenkola ngumanyi nnyo tobola babakasi tomanyi na ntoko guno omulimu gwenkola ngumanyi nnyo abatusabira salambize batusabireyo tebatwagala olw'ebirungi bye tukola abamu ku batusabira salambize batusabireyo naye nga lwaki mweyisa mutyo mama mbuuza lwaki tupanga ne mupangulula abange lwaki mweyisa mutyo kalaba nanulibe bajogereranga nga bagamba sabalaye labatewe bibakalira ku mumwa labalaba nsonga nsonga mbere sidemabigatabuuza mbuuze munene ajasiwani ogalede mno nze sirina tabu nkola byange nyamba ogendo bagambe bino tereka nkola ebyange boogere kolerera bulamu bwange abazimba emitima bazimbe amanyi bannugu yaabwe kubanga batusabira salambize batusabireyo bakyali tebatwagala olw'ebirungi bye tukola nno bitusobera obwolumu bintabulanze banange binsobera omwolumu bintabulanze abennugu boogere kamajaali nange saala kanyongere omuliro tukume abobokale bazikize naye bakimanye tululiba lumu kubokye